Matatizo yako stretse sisi wewe.
Hello.
Kila mtu atambele chake. Sisi watu mchezo mchezo wewe.
Ale Gino, 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 Gino.
Kula chuma icho.
Akikatana lana, ni presha inapanda. Akikatana lana, ni presha inapanda. Panda, 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 panda.
Abo, nilete, abo.
Abo, tata.
Abo,
abo.
Nilete, abo.
Abo, tata. Abo, abo, abo.
Kama na rinda, rinda. Tukuone kama vimba, vimba, vimba. Tukuone kama tamba, tamba, tamba. Tukuone kama na susa, susa, susa. Tukuone
kama mbandi, mwisho siku kalewa mkwe. Si kazi manzi, kaukosa mzigo zi. Kama mbandi, si kazi manzi.
Watu woyo, woyo.
Mwana umegani umizi kichwa. Mindo mkali wa misimu yote. Taniambia nini wana? Kwenda huko. Kama kudanga laisi, danga wewe sasa.
Naima! Kirua! Pi!
Ukiniona niko bench? Mtego uo!
Simulisema umepotea, mbona chuma chumani. Balachino nakosea, mbona ngoma uwanjani. Chitolo linatokea, mindo mjomba nchumali. We nchumali, we nchumali, ngoma chumali.
Ale kata mizizi, kata, 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 kata.
Single boy!
Kipanda mwede wina kata, 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 kata. Akata yu, kata, kata mizizi, kata.
Nimeokota,
kidude,
yamani changu,
kidude.
Nimeokota,
kidude,
yamani changu,
kidude.
Nimeokota,
kidude,
yamani changu,
kidude.
Too much power.
Attack! Attack!